Blog Talk Radio.
Dita Huka ivugira Washington DC turabaye kaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi kuwa kane ni kiganiro cy'ubukene nimero mibi abaturage ubundi mutegurirwa kandi mukagezwa na Edouard Kabagema ariko ko atabashe kuboneka tukaba tuje kugira ngo tubane namwe nk'abaringero Serge Ndayizeye uri bukiyobore ndi kumwe n'abasangirangendo Chantal Nyange ndetse na Jean-Pierre Mushimiye mumenyereye nyine muri icyo kiganiro ubundi kiyoborwa na Edouard Kabagema ariko kuri uyu munsi bikabinaje kwa ngiye kukiyobora tukaba turi bwibande ku ngingo rero urebye imwe rukumbi turasubiza amaso nyuma turebe muri iki cyumweru cy'ibyishimo ku banyarwanda muri cogamu 2022 umunyarwanda wese twandikiye mu Rwanda avuga ati twaha amabwiriza yo kwishima tugomba kugaragaza ko twishimiye ubutegetsi bwacu tugomba kuvuga yuko tunezerewe imiyoborere yacu tugomba kwereka abanyamahanga ko turi happy iyi ni week rero ya happiness mu Rwanda ni icyumweru kigaragaza ko umunyarwanda ashima ubutegetsi bwe ariko se iyi nama nirangira bizagenda bite nge navuga ni abanyarwanda bagomba kubwira ubutegetsi bwabo bati wadusabye kwishima kugaragaza abanyamahanga ko twishimye ariko na nyuma y'iki kimwe kirangira nawe kiramo umuyaga nawe utunezeze ureka kuduhutaza no kutugirira nabi reka maze nikanze bagenzi bacu tugiye kubana duhere kuri Chantal Nyange madame Chantal Nyange ikaze muri sozara ditawuka
murakoze bwana sakaje kumva ijambo muri iki kiganiro mbonereho akanya ko gushimira abakunzi ba radio itahuka abakurikirana ikiganiro ndetse n'abazagikurikirana mu minsi izaza ubwo rero mu bakunzi bakazitahuka ndasuhuza abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose mu mpande zose z'isi nkaba nizera yuko turi bugira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane madamu Chantal ngushimire ubundi nyine nakakuretse ukakiyobora kuko umenyere mu kiganiro na Edouard Kabagema kibukene n'abamire baturage ubwo ruzadukorera ikibutaha Jean Pierre mushimiye nawe ikaze mu kiganiro kibukene n'abamire baturage kandi nizere ko muri amahoro aho ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza ari namwe mu mwatuzaniye cogamo uratubwira birambuye rero uko nk'abaturage b'Abongereza barimo kubona inama ya cogamo irimo kubera i Kigali mu Rwanda ikaze mu kiganiro komorede mushimiye
urakoze cyane Serge reka mbaze ngusuhuze suhuze na Chantal Nyange turi kumwe ndasuhuza abatangirangendo bose cyane cyane bihuriro nyarwanda aranyise suhuze abo dufatanyije mu ishyirahamwe rya FIFO n'abandi bakunzi ba demokarasi ubwo rero muri kano kanya ndagerageza kubabwira nk'uko bisabye ariko dushimire n'abo bantu turi kuvuga ko bafite ibyishimo kubera cogamo mu Rwanda nabo nyine ibyishimo bari barabuze yenda umuntu avuge ko byazakomeza ubwo turabivuga byose mu kiganiro urakoze kandi ubwo turakomeza
murakoze cyane mbashimire rero ko tugiye kubana muri iki kiganiro tunahereye aho ngaho gatoya nk'uko twabikoze mu bindi biganiro birambuye ntabwo ndi bujye kuvuga ku mateka ya Commonwealth ibyo bihugu byakoronijwe n'Ubwongereza cyangwa amaleta n'ibihugu biri muri uriya muryango ahubwo wenda hari akavideo nabonye gacicikana afite ibi bintu byanyeretse ko iyi nama irimo kubera i Kigali byanyibukije kera wenda twajyaga tubona umuntu wacyuye ubukwe aho ubukwe bwabaye ukuntu abantu bashyashyana bagerageza guhisha ba nyina na ba se kuko wenda ari abaturage batasa neza bakabahisha abandi bakavuga ati mwambare neza mwiyogosheshe mutire imyenda mutire inkweto mugerageze kuba musa neza ubundi nari nzi ko nzahiga umuhigo nanjye nkaza gukora ikiganiro nambaye umukenyero wanjye ariko narabutumije ntabwo ntangeraho batwe nzakenyera ubutaha kuko ikindi cyumweru cy'ibyishimo abanyarwanda tugomba kwishima no guseka bamwe bavuga bati kuki mutajya narabigezweho rwose umukenyero wanjye nanjye cyangwa umukenyero wanjye kuko narawutumije ntabwo urangeraho ubwo nungeraho nzawubabwira kandi nanjye nzakoresha event kugira ngo wambare kugira ngo twishime anyway tugerageza kujya muri mood y'abanyarwanda barimo Kameme Chantal Museke Jean Pierre Museke twishime abavuga bati muri ibigarasha muri ibipinga ntacyo mushima tubabwire ko twifatanyije n'abo byishimo bafite ariko ibyishimo nanone byamakosheje kumbwira ngo abantu bishime kuko Kagame ahostinze cogamu ariko wowe ntacyukuramo ibyo ni bimwe twita muzunga narara hari akavideo nabonye tuzongarukaho perezida Yoweri Museveni ageze Nyabugogo nabonye abaturage bamwereka inyuma bati muzehe wacu ati sebo wacu Kaguta nakare muzehe wanyu ni kaga Kaguta murabona muzehe wacu nareba imbaga imwereka inyuma ikoma amashyi imwishimiye havuga nti serious wenda ni byiza niyo muco wababwiye bati mugaragaza ibyishimo ko mwishimiye abashyitsi bacu ariko se bariya abantu ntabwo bari bukwiye kuba bari mu mirimo ntabwo nshobora kuvuga ngo nabona estimation umubare w'abantu nabonaga bahagaze ku mihanda badafite icyo bakora bakoma amashyi bishimye bariya abantu ku mugoroba baraza kwandika bati wanteye akantu ndaburaye umwana wanjye ararwaye nta mituweli ay'umutekano ntayo mfite ayirondo ntayo mfite ariko ku rundi ruhande uwo nagerageza gushyira mu bikorwa ibyishimo leta imusaba kutagaragaza ko ababaye ariko leta nayo yarayikaza kumuhohotera nibyo natangiye mvuga ni nizere ko muri kino cy'umweru nikirangira ubutegetsi buzashyiramo imiyaga bukagaragaza abaturage ko bitwaye neza nabwo bakavuga bati tubagabanyirije ya mane twabacaga yaya n'umutekano leta irayabatangiye aya mituweli turayabatangiye bya byishimo mwerekanye muri cogamu aho abashyitsi batambukaga natwe tubashyiremo imiyaga dore icyo tubatangiye Jean Pierre reka nguhere ubundi ariko byari bikwiye kuba bimeze leta yari ikwiye gukora icyo ni nko guhabonetsa abaturage babwira ati mwitwaye neza mwagaragaje urukundo igihugu ntimwagaragaje ko muri abamekunta dore icyo natwe tubahaye ni komantere gusa ntabwo turinjira mu kiganiro ugira icyo umbwira kuba abanyarwanda bawe mu cyumweru cy'ibyishimo
urakoze Serge nuko bivuze abanyarwanda ubu niko basanzwe bishimira abashitsi byo ni umurage yaba kaga hari yaba dahari abashitsi ni ngombwa rwose kandi urabizi barana abashitsi bakomeye cyane cyane ndahera kwa bagiye bavuye hano harimo igikomangoma Charles na premier ministre Uriah Boris n'abandi bose Museveni uramuvuze kuko yari amaze imyaka nk'itanu ahari adakandagira mu kiriya gihugu hari ni umuturanyi ni n'umuntu ukuze ni umuperezida w'umuturanyi kandi mu by'ukuri mu baperezida usheshe akanguhe ariko kubera ubukubaganyi navuga bwa perezida wacu njye niko ntekereza bari bacanye umubano bafunga n'imipaka uretse na covid yajemo ariko mu by'ukuri iby'imipaka byari ibintu bikomeye cyane nubwo tutaramenya niba inafunguye neza yego abanyarwanda bagakwiye kwishimira abashyitsi nibyo ariko imibabaro yabanje kuba uribuka bababwiye ngo kujya bagomba kwambara inkweto bababwiye ko bagira isuku kandi nta kintu babahaye nta kabonisi nta n'agafaranga nta n'agashahara ntaki urabizi twagiye tuvuga ibintu nka biriya twavugaga bagiye bafunga yenda tubivugaho cyane amashuri mwarimu anabivuzeho gufunga kuvuga ko ngo abantu batazasura amagereza ibintu nk'ibyo urumva ni ibintu byose byagiye byereka abanyarwanda ko hari ikibazo kitagenda neza rero kugira ngo babe bari guseka nibura umunsi umwe ariko bakongeraho ko bari guseka cyane cyane bishimira umuntu w'umuperezida wa Uganda Yoweri Museveni ntabwo biriya byishimo na kuriya kwakira abantu twigeze tubibona bakira nyine igikomangoma Charles ntabwo twabibonye bakira abandi ba perezida byerekana ko hari ikibazo
nuko wenda nuko babaciye kuri aeroporo abataje mu modoka nka Museveni wenda nabo bari kumugaragariza ibyo byishimo gusa ntabwo turi bube specifica ku muperezida umwe gusa ahubwo ibyishimo ni rusange kuko wari ubivuze uti mu muco nyarwanda niko bimeze abanyarwanda bishimira abashyitsi kandi kuko niko bimeze natanze urugero ni kera nibuka nko mu bukwe bwa kinyarwanda wasanga bavuga bati tugiye kukogoshesha tugiye kugushakira umwambaro wo kwambara nyamuneka ugerageze ntudusebye witware neza aya mabwiriza ameze ari mu muco nyarwanda arebana n'ibirori ni nayo yakoreshejwe muri iyi cogamu kandi abanyarwanda bamugana uko bivuze tubiri mu muco barabyubahirije ariko nabo baravuga bati leta nayo nishyiramo imiyaga na nyuma ya cogamu ntituzahutazwe kuko twitwaye neza aya ni amakuru twe twandikirwa ngaha
ibyo nibyo n'ibitekerezo by'abanyarwanda uko byari bikwiye kugenda ubundi niko byari bikwiye kugenda ariko urabizi iriya leta nta kintu ahubwo uzasanga benshi babahungeta nyuma ya cogamu ntabwo ari ibintu bisanzwe ko abantu bakomeye nyine baza mu gihugu nka kuriya ari benshi kandi n'abanyarwanda babiteguye ntabwo ari igihe cyinshi gikunze kubaho ubu rero byabaye n'agahebuzo ariko yenda icyo tuzakomeza gukurikirana ni ukumenya niba icyo cogamu dusigiye kubera ko hari ibintu byinshi bifunze kugeza ubungubu nubwo uvuze nk'amashuri tubwe niba abanyeshuri bamaze icyumweru batiga ni urugero uzasanga ko hatakaye ibintu byinshi cyane amasomo bagomba kwiga ibyo bagomba gutegura byose hari n'ibindi byinshi yenda tuzasanga nko muri ekonomi cyangwa hihe byagombaga kuba byaratunganye ariko icyumweru uzasanga cyose gishize bakira abashyitsi banabyishimiye ariko leta urabizi ntacyo ishobora kuba perezida Paul Kagame n'agatsiko ke ni abantu bakunda kwigaragaza hariya barimo barigaragaza rwose bakifotoza yewe na mudamu we n'abandi bose bamwegereye murabona nigeze mbona uriya perezida uriya ambasaderi Businge yakira igikomangoma mbese urabona abantu bose bari gushaka kugaragara ariko inyungu ikintu bazakuramo hariya uzasanga mu by'ukuri nta kindi ahubwo uzasanga bari kubabwira yuko ari ibisanzwe nkibuka ko mwize kumva perezida Kagame yababwira ukuntu ngo bakira abashyitsi nabi yenda ni nabyo koko ukuntu ngo babahe ibiryo nyine turabo ku isahani bagashyiraho ngo ni ibiryo ngo abashyitsi ariko bagiye bavuga ubundi ibyo ngibyo nubwo yabaneguye bikajya no hanze muri midiya ntiyarakwiye kubishyira hanze cyane ariko n'ubundi azabanegura azababwira ibitare
ya turaza kubigarukaho bimwe rwose yari introduction kugira ngo twumve uko ubitekerezaho madamu Chantal Inyange nagira ngo nawe mubaze kuko Comrade Jean Pierre Mushimi yavuze ati mu muco nyarwanda niko bigenda abantu bishimira abashitsi niko biri turabizi twese ariko muri iyi nama byo nagahebuzo uwo muganire wese aravuga ngo agomba gukora gashya kagaragaza yuko yishimiye abashitsi bari mu Rwanda wowe niki muri iyi minsi ne umaze kumva kandi wabonye kuba muganira cyangwa mwandikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda b'impressiona abanyamahanga cyangwa bagerageza kugaragaza ko bishimiye abanyamahanga
Murakoze Serge kumpa ijambo kuri kuri ingingo y'ukuntu hari abanyamahanga baje mu Rwanda n'uburyo barimo bakirwamo kandi n'uburyo abanyarwanda babwiwe bagomba kwakira nyine abantu reka mbivuge gutera mu kuba abanyarwanda bari teguye kandi baranategujwe yuko bazasurwa bazagendererwa bati mwitegure mutera amarangi ku mazu abari aho kubaho abanyamahanga bazanyura abari bo bihishwa aho ngaho inyuma nyine kugira ngo aho banyura bitaba bigaragara wenda yuko ari bibi cyangwa bidakeye nabyo bati nimuhishe mushyira aho ngaho inyuma ibyo byose twabonye ko yuko ari ibintu bigaragara ahubwo kuba abashyitsi baje kuba wenda bakiriwe neza ku banyarwanda bavuga bati turanezerewe koko turanezerewe twaragenderewe twarasuwe bafite agahenge nyine nibyo bya byishimo wari uriho uvuga Serge abanyarwanda bafite agahenge ubu ngubu wenda twavuga yuko bari guhumekaho kabiri
mfite turashavuga ko ntawe urimo kubahongeta muri iyi periyode y'icyumweru donc nta violence ishobora gukorerwa umunyarwanda kugira ngo bitamenyekana mu gihe cya cogamu yaba iri mu Rwanda
plus ou moins kuko ndazi neza ko iriya hari ahantu bigenda biba ntago byabura byo ntibishoboka na kuriya ese wambwira yuko buri ibintu n'ibintu byo kubabwira ngo nimwoge nimugire gute ndoga se wampaye isabune ahubwo cyangwa ndoga wampaye amazi ibyo byo nabyo nihumbye twamurindi mufure mwambare neza mugire gute wampaye hari agashahara se nibura wigeze umpa ahubwo kuri ko wampfungiye ibintu byose ngo sinzagera aha ngaho najyaga mbyuka mu gitondo njya kwishakishiriza none ukaba uri kumpungeta ngo guma aho ngaho ngo ariko ngo ukarabe ngo uke kandi useke usumva iri ngiryo atari humbyeta ahubwo murindi
reka wenda tugaruke gato ku kintu mushimiye nawe yashimangiye abanyarwanda turaziranye umuco wacu utubwira kugira ibanga utubwira kwifata nk'imfura utubwira kudashyira byose ku karubanda ni nabyo abo tuvugana baravuga bati iyi nama rwose turayishimiye kandi ni byiza ariko gutozwa imyitwarire tugomba gukoresha n'imvugo ni gute noneho uwo munyamahanga yamenya ikikuri ku mutima icyo ushaka kuvuga kandi udafite uburenganzira bwo kwiexprima cyane cyane mu bintu nk'ibi twita iby'ibirori kuko urimo urakurikirana poste zitandukanye abatwandikira kuri WhatsApp bati tunezerewe n'inama bati igikoma urumva yuko n'igikomangoma kukivuga ntibiba abenshi bavuga n'igikomangoma baba bati niki ntazi icyo ari cyo kubera yuko babibashyizemo bati n'igikomangoma kizaza uyu mubaze uti nikihe abenshi ntabwo bakubwira icyo ari cyo ariko gusa kuvuga ngo n'ibikomangoma turabifite bitewe n'uko ya none zirusha intambwe yarababwira ati tuzagira abashyitsi bakomeye n'ibikomangoma bitajya bipfa kujya ahandi hantu urumva naho ngaho ngira ngo wenda numve madamu Chantal uwo muco bashyira mu banyarwanda w'abashyitsi babagenderera mu muco nyarwanda ariko abantu bakabimira mu nguri batazi n'icyo gikoma ngo bijya ari cyo wanamaze ati umushyitsi mufite ninde bati ni igikoma cyane igikoma ngoma
kuko ntibashaka kwivugira ko ari igikoma ahubwo ko n'inzara ibabereye nabi bref nasurumva atari akaga nyine mu kandi wasuwe ntuzi n'uwagusuye surumva nabyo atari ikibazo kuko mu bindi oke reka tuvuge yuko wenda ariko njyewe ndakomeza mbishyira entre parenthese reka tuvuge yuko nyine ari uwo muco nyarwanda ariko nanone burya umuco wo kubabara ntuvuge ndiba ntabwo mwita umuco umuco wo kuvuga ngo reka mpishire kandi mpishire biri kunkorerwaho ngo ejo ngo uriya ngo atabimenya ngo wenda ngo akagenda mvuga kandi ari ibintu bibi bishobora guhungeta ubuzima bwanjye bikaba byanangirira nabi njyewe ari umuco nyarwanda tuvuga ngo ni mwiza n'iki cyose ariko nk'uwo muco kuri iyo ngingo njyewe mbona ari umuco mubi ahubwo wagombye guhinduka twagombye no kurwanya tugahuruka twebwe abanyarwanda tukawurwanya kubera yuko urimo urangirira nabi urimo ndetse bigeze naho nshobora kuba nabura ubuzima bwanjye noneho ngo kubera yuko hari umuntu uje hariya hirya udasanzwe utuzi
umuco nyarwanda iyo umushyitsi yinjiye ujya kubona ukuntu umubyeyi akurebye ijisho arigeze gutya ukibwiriza ubungubu sisiteme ihari ni ukuvuga ngo dufite abashyitsi twubahe ibyo twababwiye uko mugomba kwitwara mubishyire mu bikorwa ibyo ibindi byacu biri hagati yacu tuzabiganira abashyitsi batashye
oya tutarabiganiriyeho njyewe je ne suis pas d'accord ntabwo kumbwira ngo niyo njye ntekereza neza yuko nimba hari ikibazo kiba kigomba kuganirwaho mu maguru mashyashya kuko icyo kibazo gikomeza
wowe n'abashyitsi bagihari urifuza ko tuganira ikibazo n'abashyitsi bagihari
bakabimenya ahubwo bakanaba banatunga
Jean-Pierre uratekereza iki Chantal aravuga ati affaire yo muri famille tuyivuge n'abashyitsi bagihari niba aho batwunge ni nk'aho twa dufite ikibazo hagati yanjye nawe tukabivuga n'abashyitsi bakicaye aho ngaho bakamenya ko zirara zicya turaturwana Jean-Pierre uratekereza iki aho ngaho
Chantal arabivuga nyine nk'ibintu bisanzwe biri normale ahantu abantu nyine bashyize hamwe bafite nko muri famiye nyine ishyize hamwe abantu bumva ibibazo kimwe ariko hariya ntago hari abantu bari kubabara hariya niba mwibuka Karasira aravuze ati barabitubwira ngo tugamu nirangira tuzibonera bazaza twice urumva nkaho ngaho nkawe ari kuvuga ati yenda wa mugani na nitogamu itumye mbahiriho hari n'abandi benshi baba babaye bameze gutya hari abo bambuye batigeze bishyurwa kubera ko togami igiye kuza hari abo yenda batari gukora abo bose barababaye ariko ari ibintu biri normali ubundi kwereka umushyitsi iby'inyuma ariko imbere rukinga bane nyine shandari kuvuga nk'ibintu bisanzwe ariko hari ntabwo bisanzwe ni agahato ni togamu bamaze imyaka urumva covid kuva yaza bavuga gacoga imyaka irenga itatu iri gutekereza ikintu urumva ntabwo biba ari ikintu cyoroshye abantu bose baribaza ko ari ikintu kidasanzwe rero mu busanzwe mu buryo busanzwe kuganira ku kintu kiri normali ntari nibyo ariko hari ahantu ubona abantu bishyize ku murongo ari bagakira bakarenza abandi rukinga bane abandi bicaye isazi mu maso ubwo urumva ko cogamu niy'abantu bake cyane ntabwo ari iy'abanyarwanda muri rusange rero Chantal abivuze gutyo wavuga uti haba ari ahantu ibintu bisanzwe biri normali ariko hariyaho ntabwo ariko bimeze hari ibibazo bikomeye cyane
Jean Pierre urakoze hari umunyamakuru numvaga mu minsi ishize simuvuga izina kugira ngo wenda hatagira uwajya no kumubaza ibyo yavuga yaravuze ati ahubwo twageze amahirwe pandemic ya covid izamo bituma twitegura ku kigero kirekire ati ubundi iyo tuyihostinga mu mwaka w'2020 nk'uko babivugaga abanyamahanga bari kuduseka urumva bavuga bati iyo myaka yose tumaze mu cyorezo cya covid twagize amahirwe yo kugira ngo twigishe abanyarwanda tunitegure ku buryo buhagije ndagira ngo aka karagaciyemo rwose kugira ngo twumve icyo mutekereza mbere yuko twinjira ku nsanganyamatsiko ariko wenda Chantal niba ari cyo wakongeraho mbere mu masegonda 30 mbere yuko tujya ku ngingo nyamukuru
akantu nakongeraho ni akantu gatoya cyane nkomeza nubwo Jean Pierre amaze kuvuga ati ibyo navugaga ari ibintu bisanzwe iyo ibintu bigenda neza ko ariko byagombye kugenda ariko hariya amazi akaba yararenze inkombe bundi bari abantu baje no njewe ntago ndi d'accord namwe kuri icyo kintu cy'umuco nyarwanda none se ubu ngubu murambwe donc buriya kubera yuko no ndongeye mbigarukaho biranze ntago ndi kubyemera murashaka kumbwira yuko ok reka duhishe abantu n'abanyamahanga abantu ntabwo bazi ibibera mu muryango wacu ntabwo bazi ibyo turi gukora noneho reka dufate urugero nko njyewe nari nko ku mfungwa
turahajya mu kanya ntabwo turahagera niyo mpamvu nagira ngo dutangire aha ngaha ku muco nyarwanda uko bimeze mbere yuko twinjira muri realite noneho abanyamahanga bakwiye kumenya nicyo nabanje gusatira kugira ngo tubyumvikaneho icyo umuco wacu dusaba kugaragaza umunyamahanga neza kwitwara neza gusa neza kugira ikinyabupfura kwakira abantu neza ibyo barimo barabikora neza kandi rwose ndashimira abanyarwanda umwitero wanjye ntabwo nabonye nari mutegereje
buriya umuco nyarwanda uhishe byinshi ariko ibintu by'imico nyine Chantal ndamwumva kuko ibintu by'imico urebye ntabwo ari ibintu bikigezweho ntabwo ari ibintu mu by'ukuri mu gihe tugezweho
umuco ntabwo ari kuvuga ko umuco wari atari ibintu bigezweho Jean Pierre ubundi umuco urakura la culture évolue niko bavuga kandi niko bimeze la culture évolue donc ariko ikevoriwa positivement ikevoriwe nanone négativement umuco nyine urakura sekuje yatangiye bavuga ati nabonaga abasogokuru barambaraga n'iki cyose ariko je pense que auparavant même na mbere menya hari ngo abanyarwanda batarambaraga barigenderaga gutyo noneho haza kuza iryo yambara icyo kintu cyo kwambara kiza kuzageraho basogokuru abo barakenyera ubwo ngubwo ibintu bigenda byevoriwa nyine
ya reka tujye kuri sije yaduteranyije munsi urabona ko abamotari bose na moto barazambika nabo bakambara abazungu zayi wenda bafite agatara abo badahotera urabona ko bambaye imyambaro rwose igaragaza ko biteguye ibirori nahoze mbona amafoto sindi bubishyira aha ngaha kugira ngo bibereke ibyinshi babira ku mbuga nkoranyambaga abakora muri za salo nabo bagomba gukenyera anyway buri wese agomba gukora agashya akagaragaza yuko turi mu birori turi muri wike ya happiness nyine wike y'ibyishimo anyway reka tujye ku nsanganyamatsiko yacu rero nk'uko nyine nabivugaga ubwo ndabwira abagenzi bacu bari muri diaspora cyangwa bari hanze y'u Rwanda bitewe n'ibyo mba nandikirwa bati serije ibintu ni uburyohe turava mu buryohe tujya mu bundi buryohe ariko uburyohe wabushakije ukabusanga butumvikana ku bibazo bikomeye rero by'igihugu batemera ko bivugwa reka twinjire ku kibazo kirebana n'uburenganzira bwa muntu izo mfungwa za politiki muvuga ubwo bwisanzure bw'ikiremwa muntu butari mu Rwanda espace politique ifunze ibyo bibazo bikomeye ibyo ntabwo bivugwa mu Rwanda n'uwagera kubivuga magingo ya nyuma yo cogamu azirengere ibizamukorerwa reka tube twumve aya majwi mbere yuko dukomeza tuganira mu kiganiro cyacu cy'umunsi
iyo nama igira 27 bakaba bibanze cyane cyane ku kibazo cy'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro mu itangazamakuru ikibazo kivugwa yuko u Rwanda rutifashemo neza mu gihe rufise bamwe mu banyamakuru bigenga mu mvuto navuganye na mugenzi wacu Samba Cuzuzo ariko aradukurikiranira iyo nkuru abanza kunsobanurira ibyaranze inama y'uno munsi
abayitabiriye bagaragaje ko nubwo hari ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth bihagaze neza mu bwisanzure bw'itangazamakuru nka Jamaica ariko hari n'ibindi nk'u Rwanda biri inyuma cyane aho itangazamakuru rigifatwa nk'irinizwe nk'uko bivugwa ku rutonde rw'isi ruheruka rwa World Press Freedom Index muri inama rero abavuze benshi birinze kugaruka ku Rwanda by'umwihariko cyangwa kurengera mu kunenga ubutegetsi navuganye na Madame Dionne Jackson Miller umunyamakuru inararibonye muri Jamaica ambwira ko ubwisanzure ari ingenzi mu iterambere nk'uko byumva.
Well, I think it's easy for governments to talk.
Yewe biroroshye kuri za guverinoma kuvuga nk'uko binoroheye Commonwealth kwivugira kandi ntekereza ko za leta nyinshi zemera ingingo y'ubwisanzure bw'itangazamakuru ariko iyo urebye ibyo bakora mu by'ukuri ntabwo ari byo usanga bavuga kandi simbona rwose ko twavuga ibijyanye n'imiyoborere ya demokarasi no kubahiriza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu gihe hari ikibazo ku mutekano w'abanyamakuru.
None ko u Rwanda ruhagaze nabi kuri ibyo byegeranyo mpuzamakungu kuri ubwo bwisanzure ndetse rukavugwa ko gufunga abanyamakuru bamwe abategetsi bavuze iki muri iyi nama
ibijyanye rero n'ubu bwisanzure n'itangazamakuru bireba ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ni ikigo cya leta kandi iki kigo umwaka ushize cyasohoye raporo yerekana ku bwisanzure hano mu Rwanda kuri ku bipimo byo hejuru rwose ya 90% nubwo bwose izo raporo mpuzamahanga zo zishyira u Rwanda mu myanya y'inyuma cyane umuyobozi w'iki kigo rero nashatse kuvugana nawe ngo mubaze kuri icyo kinyuranyo kinini hagati y'izo raporo zombi hamwe no kuri ibyo bivuga ku banyamakuru n'abatanga ibitekerezo kuri YouTube bafunzwe ntiyanyemerera gusa kuri iki cy'abavuga ku banyamakuru bafunzwe uyu ni Yusta Kayitesi umuyobozi w'iki kigo hari ibyo yabwiye iyi nama
We joined this Commonwealth organization because
twinjiye muri uyu muryango wa Commonwealth kuko twemeye amahame yawo harimo n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo turi kuvuga kuba dufite abanyamakuru bafunze abanyamakuru kimwe n'abandi banyepolitiki cyangwa abandi bantu nabo bakora ibyaha byaba ari bibi rwose gufunga abanyamakuru kubera gukora umwuga wabo ariko nanone uyu munyamakuru uzakora icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina azagikurikiranwaho
hagati aho umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda umukuru w'umuhadi wa politike Dalfa Umurinzi utaremegwa gukorera ku mugaragaro mu Rwanda utaremegwa nako n'amategeko Victoire Ingabire atumirira umushikiranganji wa mbere Boris Johnson kugendera amabohero kugira ngo yibonere nimba indangagaciro ziranga umuryango wa Commonwealth tubahirirwe koko muri ico gihugu cyakiriye uwo muryango mu nama y'uyu mwaka Victoire Ingabire avuga yuko u Rwanda atantambwe gwateye muri demokrasi uburenganzira bwa muntu no kubahiriza amategeko kuva gwakiriwe muri Commonwealth muri 2009
turashaka kwabona uko abanye politike barimo bafunze uko abanyamakuru bigenga barimo bafunze bamaze iminsi baza imbere y'abacamanza bakavuga ko bakubitwa abantu babasura bakavuga bati turakubitwa no tukavuga ati ubwongereza ni kimwe mu bihugu bifasha u Rwanda ndetse ni narwo rukuri uyu muryango w'ibihugu bivuga icyongereza u Rwanda ni rwo rugiye kuyobora umuryango kandi u Rwanda hari amahame cyangwa indangagaciro z'uwo muryango atubahiriza nk'ibyo by'uburenganzira bwa muntu gutatanga ibitekerezo mu bwisanzure tukavuga ati bajyeyo barebe noneho mu gihe imyaka ibiri u Rwanda ruzaba ruyobora ko bana bazabona aho bahera kugira ngo bazavuge bati muri iyo myaka ibiri nibura hari icyo mwahinduye igihe mwayoboraga umuryango kuko u Rwanda bijya kwinjira muri Commonwealth
ibyo muvuze by'indangagaciro nagira ngo nivyo baraba kugira ngo bemerere igihugu kuja muri uyu muryango wa Commonwealth
nijo kuko niba mwibuka neza u Rwanda rwagiye muri uyu muryango mu mwaka w'2009 icyo gihe agashami gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri uyu muryango wa Commonwealth ubwako kari kabwiye abayobora mu muryango kabwiye ati ntabwo u Rwanda rwuzuza ibyangombwa urebye ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu urebye ibijyanye n'imiyoborere bati mwe muretse kwakira u Rwanda abandi bavuga tureka turwakira ahubwo tuzarufasha ubu hashize imyaka 12 u Rwanda rwinjiyemo nta cyahindutse none rugiye no kuyobora uwo muryango tukavuga ati tubwire inama yakorewe hano i Kigali bahave nibura babonye bimwe mu bibazo igihugu gifite kugira ngo babone nuko banafasha u Rwanda nyine gukemura ibyo bibazo bifite bituma batubahiriza indangagaciro z'umuryango wa Commonwealth bagiye kuyobora mu myaka ibiri iri imbere
mwavuze muti abantu iyo baje imbere y'ubucamanza baravuga yuko bafashwe nabi mu mabohero barakubitwa baragira gute mubivuga muri rusange nta bimenyetso
ibimenyetso bito se byaruta ko Karasira azubwa akavuga ati birirwa badukubita dufashwe nabi n'ibiryo baduha n'ibyagaze cyangwa rimwe rimwe tubibone ibimenyetso biruta ko icyuma Hasani abwira mushiki wagiye kumusura ati barankubita akanamwereka n'ugutwi kwenda gucika benda guca bakubise ibimenyetso bindi abantu bakeneye n'ibihe nyine nibyo tunakeneye bajyeyo babirebe barebe nyine ibyo bikomera abo bantu bafite hama basaba abayobozi b'igihugu cyacu cyane abayobozi b'amagereza kubahiriza uburenganzira bw'imfungwa bafite
Victoire Ingabire umukuru wa Dalfa Umurinzi tukivuga ku makuru yerekeye u Rwanda itohoza rya BBC ryasanze hari abantu bajanywe muri ico gihugu bava muri Israel aho bari bagiye gusaba ubuhungiro ariko batabirukanwa mu Rwanda bataranumvirizwa BBC yavuganye n'abagera kuri batandatu baturuka muri Eritrea bavuze yuko abategetsi b'u Rwanda babakuye ku kibuga cy'indege cya Kigali bakabadabutsa hakujya muri Uganda abo bantu bahawe ubuhungiro iburaya. Israel yarungitse mu Rwanda abagera ku 400 by'abasaba ubuhungiro baturuka mu seruko bwa Afrika ibicicije mu masezerano yo mu kinyegero ibyo bihugu byagiranye hagati ya 2013 na 2017. Bikekwa yuko ari bake cyane muri abo bakiri mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ariko ivuga yuko ata mu makuru ifise namba ko hari abategetsi bo muri ico gihugu baba bafise uruhara muri urwo rudandazwa rw'abantu.
Ngaye nguko rero nshuti muteze amatwi ya leta ukamara byumva leta y'u Rwanda irahakana nyene ibyo guhotera agateka kazi na muntu. Usta Kaitesi, Dr. Usta Kaitesi, ushinzwe kuyobora ikigo cya Rwanda Governance Board, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere myiza, arahakana yivunye ati nta muntu duhohotera, ati iyo abantu bishe n'amategeko, ubwo yavugaga wenda Dr. Christophe Kayumba, ati nta muntu rwose utakurikiranwa, mwabyumvise bivuga hariya. Chantal Nyange, wavugaga nyine ku kintu kirebana n'ibibazo nk'ibi none ati nibyo wifuza kuvugaho. Reka tugaruka ahangaha tubane turebe ibyo Madamu Victoire Ingabire Umuhoza avuga ati turifuza yuko Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yajya mu magereza akajya kuyasura akareba ibikorerwa mu magereza. Ni ikintu gikomeye cyane kandi amagereza barayafunze bamugana Jean Pierre Bikomojo dutangira wibaza impamvu Leta y'u Rwanda yafunze visite muri periode ya cugama kuva ku tariki 20 kugira kuri 26 nta muntu ushaka gusura umuntu we muri gereza. Impamvu batanze ngo ni ukubera ko harya ngo barimo baravugurura ibintu sinzi ibintu ngo barimo gukora muri gereza
barimo barashyiramo ngo imiti yica imibu ndumva ariko anabyumvishije
barimo barakora isuku mu magereza no kugira ngo wenda bagire ibintu bakosora. Ese kubera iki uhengera muri iyo periode ukaba ari kuvuga uti ngiye kwica imibu mu magereza dapureto ntabwo niba nibwo ari imibu ariko ngenzi ko bavuze ko ari akazi kagiye gukorwa mu magereza ntabwo nibuka iyo article ikivuga neza ifunga isurwa ry'amagereza. Ikindi cya kabiri mushimire yakomoje ku kintu cy'amashuri nanone wayi bafunga amashuri muri Kigali muri periode ya cugama impamvu batanze ngo byagora abana kujya ku mashuri ntabwo ariyo abandi baravuga bati ni ukwevita ko abantu basura amashuri kuko abongereza bashyira amafaranga menshi muri porogaramu ya edikasiyo mu Rwanda bagiye mu mashuri bagasanga abana ireme ry'uburezi riri hasi kandi iyi leta ibona amafaranga menshi byatera ikimwaro kuri leta y'ubwongereza. Gufunga amashuri ubwaryo ni ukwavoidinga ni ukuburizamo aba badepite bari mu Rwanda n'abandi bashyitsi b'abongereza abongereza siretu ntabwo mvuga ibindi bihugu kuba bakora izo visite muri izo porogaramu bashyiramo amadolari menshi amapawundi menshi. Chantal Nyarika nguhereho wari ukomoje ku kintu nyine cy'imfungwa Madame Ingabire aravuga ati ndasaba Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza kujya mu magereza ariko gereza zirafunze yajya yatekanye amagereza afunze ijambo ni ryanyu.
Urakoze Serge nanone kongera kumpa ijambo none se si nguwo wa muco mubi nyine ngurisha amaruzi njyewe uwo muco ntabwo nshaka rero mu muco ndawanze uwo muco ndawanze wo kumva yuko ngo ugomba guhishira ngo umurozi kandi arimwe amara kubyaro uwo muco ndawanze kubera yuko abo bantu koko nimba abo bashyitsi ngo bari mu Rwanda nimba bumva kuko baje bafite ingingo zibagenga bafite icyo bahuriyeho kandi u Rwanda narwo rugomba kugenderaho njyewe numva wa mugani nk'uko Ingabire abivuga ahubwo nta hantu na hamwe bagombye gukumirwa kugera ahantu hose njyewe uko mbyumva numva bagombye kuhagera ari ayo maprison izo prison bakazigeramo zose uziri hose mu Rwanda bakazisura ayo mashuri bakayageramo bakayasura ari uguhura nabo banyamakuru bo mwitangazamakuru bagafura nabo bakaganira nabo bakabasura mbega mu buzima bwose bw'igihugu n'ubuzima bwose bw'umunyarwanda bakanyuramo bakabasura ntabwo ari bariya abantu bonyine bo mu gatsiko bagombye kuvuga ngo bahagarara ngo bakire abo bantu bonyine ubundi nibarangiza bagende babayobora nk'abashumuye nk'abayoboye intama batigana ahangaha gana ahangaha twebwe turakwereka ahangaha turakujyana ahangaha kandi tukwereke n'ibyo dushaka twebwe buriya babereka ibyo babereka agatsiko karaberekanye n'ibyo gashaka kubera yuko mwebwe murabibona mwese kuko ibyo kadashaka ko babona nyine barabizitiye barubatse barakingirije nyine ari wa muco mubi rero ngewe ndwanye sogam ifite indangagaciro zayo kandi zigomba kugenderwaho na buri gihugu cyakoronijwe nyine n'abongereza uretse yuko twebwe u Rwanda nta nubwo twigeze dukomezwa n'abongereza yendayira icyo nicyo nacyo cyaba iyindi wendi ikindi kiganiro cyangwa iyindi ngingo bya twarebaho wenda biri ande waho y'ibyo turimo ubu ngubu ariko niba bafite indangagaciro bagenderaho izi ndangagaciro zagombye kugenderwaho na buri gihugu aho ngaho muri iyo maje
kukwibutsa gato uribuka ikiganiro yagiranye na General Kayumba ubushize mu kwezi kwa gatanu avuga ati izo ndangagaciro ntabwo bazitayeho icyo bitayeho no kureba uburyo bakomeza kubana n'ibyo bihugu baba barakoronije kugira ngo batabiperda ariko izo valeri cyangwa variyu izo ndangagaciro iza demokarasi uburenganzira bwa muntu iziterambere n'ibindi byose nta kintu bibabwiye ku giti cyabo kandi ibyo uko bitubwiye mu cya kiganiro niko bimeze muri iki birimo kuba mu Rwanda
effectivement niko bimeze nyine ngewe none niyo mpamvu mvuga nti entre guillemets ko bavuga ngo ni ibihugu bakoronije reka mumbabarire noneho rero ngiye wenda niba ngiye kuba nka Vanessa baracyari abakoroni ubukoroni ntabwo bigeze ibyo baravuga ngo entre guillemets ngo bari ni ibihugu bahoze bakoronije ariko ubukoroni buracyahari ubukoroni ni ahantu bwigeze bujya mu mbabarire kubera yuko nimba bavuga ngo dore ibyo twanditse nyine doko ni mbiki se ndabyita mbiki ni mureve ahari ibyo mvuga ariko ibyo nkora ntimubyiteho ngewe ndumva ariko bakora kuko nta kuntu wambwira none se ugiye nko mu gihugu cy'u Rwanda kuko gute wavamo mw'iyo nama sans taper sur la table ku kintu cyerekeranye n'uburenganzira bwa muntu
nyumva neza baravuga ngo ntawuvumira itararenga wenda twizere ko ejo ku gatanu abongereza Boris Johnson azagira icyo avuga ubu tumwe turabivuga ariko ntabwo tuzi inama izaba y'abakuru b'ibihugu n'amareta icyo nzi ko ntabwo izabikomozaho iriya nama iba ari seremoni yo kugira ngo bakore sentences samurayize ibyizweho muri za forumu za agenda yufu economy forum n'ibindi byose izi zimaze iminsi zirimo kuba iriya y'abakuru b'ibihugu iza ari nka sinyatire inama ziba zarabaye ni umuhango wo gusoza ndavuze ntawe uvumira itararenga reka twemere tubasigire porusenteje na windo ko babikomozaho ku Rwanda rugomba gufungura efasi politike rugafungura ubwo bwisanzwe bw'abantu mu Rwanda ariko wibuke ko uriya munyamakuru wari muri Jamaica nk'uko BBC muri reportage baravuga ati ntabwo dushobora kuvuga ku Rwanda nk'igihugu kirimo guhostinga dokurumva ni interdi gukundana n'u Rwanda niba London itakundana n'u Rwanda urakeka ko ni Jamaica yabikora urakeka ko ari Ghana yabikora cyangwa Nigeria ari Tanzania cyangwa Uganda abongereza headquarter ya Commonwealth ni mu Bwongereza nyine ni London. Niba igikomangoma niba Boris Johnson bavuga ati Kagame ni umuntu mwiza cyane dukora n'amadire ninde wundi wabikora madame Chantal
ntawundi wabikora nyine ni ho hahandi
cyangwa Patricia nyine Scotland atabivuga
ni icyuka rero icyo kintu cyabo ngo nticyashoboka mu icyuka nta n'ikintu kimaze nta n'ikintu gishobora kumarira umunyarwanda nubwo abanyarwanda ari kuvuga ngo barishimye icyo cyamarira umunyarwanda ni agatsiko ako gatsiko nyine bakiriye abo bantu nibo bashobora kuba bagira ibyo bakuramo n'inyungu bakuramo babona n'akamaro kazo sino kayo kiyo shogamu sino na ku munyarwanda wagiseseka icyo kintu nta n'ikintu kimaze muri make yangewe niko mbyumva nta kintu kimaze ku isi
urakoze cyane Jean Pierre Mushimiye mugenzi wawe Chantal ati ntacyo kimaze bitewe n'uko nyine harimo ubwiru no kwirengagiza amahame y'ingenzi baba baranditse mu mapuro zabo nabikomoje mvuga nti nabiganire birambuye na General Kayumba Nyamwasa mu kiganiro twagiranye mu kwezi gushize yabivuye mu aravuga ati ntimuzigire icyo muvuga ngo mutegereje kubona bazabwirira u Rwanda kandi kuko nibiko bimeze iriya forum yibitaga ngo people forum niho byavugiwemo cyangwa nakwita wenda ngo ni ikiganiro cya rubanda wenda people forum sizi kunabivuga mu kinyarwanda niho bavugiye bati ibirebana n'ubwisanzure bw'iryo tangazamakuru ry'abantu n'ibindi byose Usta Kayitesi avuga ati turi igihugu cyane ku mategeko niyo umuntu akoze icyaha turamukundana tukamukurikira avuga ba Christophe Kayumba wenda niko ko yabivuze n'abo banyamakuru wenda baba bafunze ariko ibyo byose turabizi ko ari makosheshu ibyaha baregwa ni ibyaha by'ibimimbano umuntu wese utavuga neza butegetsi bamushakira ibyaha nakwibutsa ko Christophe Kayumba Usta Kayitesi nk'utanga urugero Christophe Kayumba yahoze muri RPF Inkotanyi yari umwe mu bantu bashima buriya butegetsi manda ya gatatu Kagame yatwaye ku banyarwanda ku gatuza nibuka Christophe Kayumba arimo kuyandurusa rwose bari muri bimwe bise deba cyangwa ibiganiro n'abanyarwanda ariwe bari kumwe muri RBA mu biganiro byo kugira ngo babwire abanyarwanda ko RPF yakoze ibintu bikomeye cyane byahuriranye nayo atariki bita 4 July yo kwibohora kw'abanyarwanda nibuka imaje ya Christophe Kayumba na Kagame bicaranye hariya muri RBA barimo gushima ibyo RPF yageje ku banyarwanda ariko byakurikiyeho mu gihe avuze ati cyangwa atangiye kubona ko imyemerere ya FPR atakemera ayikritika ibimuviremo n'ibiriyo byo kumurega ko yafashe ku ngufu nk'uko Usta Kayitesi yavuze ati umunyamakuru wafata ku ngufu ntabwo twamukingira ikibaba tugomba kumukundana Jean Pierre Mushimiye wumvise madame Victoire Ingabire avuga ati ndamagara minisitiri w'intebe wanyu aho ngaho gusura imfungwa kajya mu magereza akirebera iyicarubozo rihabera ariko anabikomeje dutangira uti amagereza arafunze ntawe ushaka kuyasura kubera iki wa muco twatangira Chantal arimo kunenga wo gufunga ahantu abantu barikwiye gusura n'abanyarwanda bakabyemera tukava ko twishimiye tureje neza n'abakiri twabonye kandi ibyo abaza byose bashaka kuvura uburyo tubigiye exprime ngo bigaragare wa mugani kugira ngo abantu babimenye Boris Johnson yamenye ibibazo by'abanyarwanda atabagiyemo
urakoze Serge arakoze na Chantal ku bisobanuro atanze uravuga uti Boris yamenya ibibazo by'abanyarwanda atabagiyemo gute ariko nk'uko mwabivuze ibyo bamwerekana ni ibintu baba bamuteguriye uzi ko bari bavuze ko n'amashuri azabafunze ariko hari n'ahantu abonye asa n'uri mu ishuri ari kumwe n'abanyeshuri ibyo byose wakwibaza uti ko
byari biteguye kureba ibintu rira shuri nyine ngo ryigishe imyuga n'iki rikora ibintu byo kubungabunga ikirere n'amazi n'iki byari biteguye nyine kubera ko babishyira mu mafaranga
ibyo byari biteguye ariko buriya yaba amashuri bayafunga yaba n'amapurizo bayafunga ntabwo babikoreye umuntu nka Boris uzi ko niba haje bavuga ko haje abashyitsi bagera ku 500 n'ibyo 500 hazamo n'abanyamakuru kandi abanyamakuru benshi batavuga yenda batashimagiza bamwe bashinzwe ibi bya droit de l'homme hanyuma n'abandi bayobozi batandukanye abo rero bari kujya bajya nkari mugoroba cyangwa se mu masaha batagiye mu nama bakajya bajya binjira mu mashuri bakinjira mu prison bakajya hehe naho polisi we ahagomba kujya na prison wabona zisuye byose akazijyamo ariko ibyo bamwereka ni ibintu baba bamuteguriye by'ibintu bya formalité kandi nta n'icyo abona abenshi ni abantu bagenda bucece noneho cyangwa ku buryo butazwi nibo bevita buriye uzi ko mu mashuri kiriya waruvuzeho cy'amashuri hari ukuntu abanyeshuri bari nko mu mwaka wa gatandatu bavuga bati good morning umuntu akaba yaza w'umugenzi cyangwa umunyamakuru akamubwira ati mutubwire uko babyandika ugasanga ntabizi kandi umwana yiga mu mwaka wa gatandatu ibyo ni abantu babikora kandi bikazasohoka mu binyamakuru mu binyamakuru
nyine niho abantu bavuga bati ku makuru dufite hano kuri radiyo baravuga bati impamvu bafunze amashuri ni ukugira ngo bari abadepite benshi bari mu Rwanda bavuye mu Bwongereza batayasura bagasanga amafaranga ubwongereza bashyira muri ya porogaramu edikasiyo mu Rwanda ikivamo kidashimishije niba bavuga bati dutera inkunga edikasiyo mu Rwanda kubera ko ari igihugu kiva mu kije mu Cyongereza ariko bagasanga nivo y'icyongereza kicishwa mu mashuri mu Rwanda itamenjira abongereza ku buryo basaba yuko bayakata cyangwa bayagabanya biri mu bimwe bavuze bati ni strategi yo kugira ngo iriya window y'iminsi itandatu abashyitsi bazabe baratashye n'uzasigara bazageze uburyo bamanajega ku buryo atajya kujya gusura ahantu hose babonera impamvu ituma bagaragaza yuko Commonwealth itakaza amafaranga mu bikorwa byo mu Rwanda
nakongera serije n'ikibazo buriya n'abarimu ntekereza ko bari kujya bavuga ibibazo bahura nabyo ndonkarengane kabo uretse n'abanyeshuri amasomo yabo abatameze neza cyangwa ibyo biga ariko n'abarimu ubwabo bajya basobanurira abo bashyitsi ibibakorerwa uzi ko hari babandikiye twumva ngo badahembwa babandi ngo bahembwa nk'amapawundi 20 ku kwezi cyangwa 25 kwezi kose ibyo byose byari ibibazo abari abantu bashatse guhisha ni ubugoma ariko burenze urugero ku byo rero wari uvuze yaba nari numvise ku byerekeranye na nk'umuntu nka Kristo Dr. Kristo Funze ni umuntu wa mugani wakoreye icyama cyane akigaragaza buriya ntatanu itanu ariko na bariya bakizito nabo mbere hari ukuntu nyine bavugaga yenda ni ukubera ibibazo tuba dufite abanyarwanda hari igihe wabonaga yenda bashimagiza ingoma ariko yenda ari ukubera uko aba yiyumva n'uburyo yumva agira ngo yiha amahoro ariko nyuma ugasanga baramuhindukiranye niyo mpamvu ibi bibazo byose dufite akenshi tugomba kubyerekeza ku banyarwanda kuko iyo ikintu gikorewe kuri mugenzi wawe ntugerageze mbese kucyanga cyangwa se ngo umurengere ujye kwirota uruvu ugasanga ni wowe kiriho ko nk'ubu Dr. Christophe urumva icyo gihe cya gihe yari yicaranye na Kagame bavuga ibyo FPR yagezeho yuko ari ugomba kuba umukandida n'iki ubu arabirogereza ariko nanone hari n'abanyarwanda bandi bari kubigwamo benshi cyane ku buryo iyo urebye ibibazo by'u Rwanda usanga ari n'uruhererekane ntekereza ko na Kagame byamugezeho kubyikuramo biramunanira agasigara noneho ageragezeho arwana ku buzima bwe gusa kuko uri nk'umuntu muzima ni ukuri uri umuntu utekereza uretse kuba ari rwabuze isoni ntabwo watumiza inama ya Commonwealth uzi uko igihugu cyawe cyitwaye mu bintu by'uburenganzira bwa muntu kandi bamuhaye woninga abantu benshi barabimubwiye bati ugomba guhindura ibi n'ibi
ariko ingabire yabivuze ati kuva mu mwaka 2009 u Rwanda rwinjiramo abongereza baravuze bati tuzafasha u Rwanda muri uru rugendo kugira ngo rubashe kwimprovinga ibyo birebana n'uburenganzira bwa muntu ariko muri uyu mwaka 2022 navuga yuko aribwo abanyarwanda bahutazwa cyane kuruta wenda mu mwaka 2015 Kagame yabyivugiye ati abo bazungu mujye mubareka ngenzanya nkora ibyanjye kandi abikora neza nanone mushimiye wibuke ko ibi bintu birimo gukorwa hariya mu Rwanda nahoze mbwira abantu banyandikira ndababwira nti rega ibi nibyo bita PR public relations harimo abanyamahanga benshi babiteguriye Kagame kuruta n'abanyarwanda icoba ntabwo ariyo abanyarwanda bayiteguye ni abanyamahanga bari harimo kuyikora kuruta abanyarwanda bari imvove kumva ko abanyarwanda bayiteguye ikorwa n'abanyamahanga bayiteguye baje kubikora mu Rwanda ariko bikora mu Rwanda bifite u Rwanda ariko atari bo babikoze
ni uko nguko nyine organization nk'izi zikora ariko nanone ntago twa blaminga yenda Chantal yaravuze ati nta kimaze ariko nanone buriya hari gihe batekereza bati abazungu urabibona baba bafite uburyo bateye imbere ukuntu kandi ari ibintu byabatwaye igihe kirekire ariko hari gihe bavuga bati yenda ibyo turi gukora babireberaho cyangwa se nabo bakigaya ngo niko batekereza kuko Common Wealth buriya nubwo mwavuze uburyo yashinzwe nyine barangije gukoroniza baravuze bati ntago twagenda bari barubatse bari barasize amaproje menshi cyane kandi azamara igihe kirekire noneho bakavuga bati nituvamwe ibi bihugu twari twarakoronije n'imitungo twahashyize n'iki byose birapfa ubusa biranyanyagirika noneho nibwo bashyizeho uriya muryango nyine urumva n'abafaransa nabo bashyizeho uriya muryango w'abafrancophone ariko ntago bavuye mu bihugu bari barakoronije Burundi bahasize imiryango nk'ingiyi ariko atari ukugira ngo ikomeze ikoronize ahubwo ari ukugira ngo bakomeze kuraninga bya bikorwa remezo byabo bari barakoze byinshi babaga barashoyemo amafaranga noneho hiza guhindukamo rero umuryango nk'uyu nguyu mu by'ukuri usanga uri umugahuha ndibuka nka Zimbabwe muzi ko bigeze kuyikuramo barayirukanye ivamo ariko urabona Kagame baracyamuhenge baracyamushyigikira kuko Zimbabwe we urebye yari against leta ya Tony Blair y'Ubwongereza baramwirukana Kagame aracyakora ku buryo bagirana ubucuti niho ziriya deal ziva zo kohereza impunzi akagirana deal na leta iriho rwihishwa abantu bakabimenya byarageze ku ndunduro hanyuma izo leta nazo ziba zibwira yuko ibyo ziri gukora ari byo buriya nka Boris nyine muzi ko hano muri politike we yumva ari fier yo gushaka ikibazo cy'impunzi ni icyo yakora cyose ariko icyo kibazo akakibona ubwo rero niho ibintu bigenda bigonga na rimwe na rimwe tukavuga duti imiryango urebye nta kimariye abantu abandi batiyenda hari icyo bakunguka ariko buriya niyo wigisha umunyeshuri wowe wigisha abanyeshuri bose ariko havamo abakurikiza ibyo wigishije bakanatsinda bakamenya ubwenge hakabamo n'abandi babaswa buriya Kagame wamushyira muri bariya baza mu ishuri bakirirwa bicaye ariko ntibagire icyo batahana ariko nk'ibi bihugu nka Jamaica batanzeho urugero mu bintu by'itangazamakuru byo biragerageza zira za Tanzania ziragerageza abanyeshuri ufite abanyeshuri 30 mu ishuri ntago uvuga uti uyu azatsinda arushinda amanota naho ngaho yenda niho umuntu yabirebera ariko kuvuga ko idafite akamaro nge ntago mbibona kuko aba bazungu hari byinshi badusize byinshi cyane n'ibi by'uburenganzira bwa muntu bo baragerageza mu by'ukuri kandi bigakoreka journalism irakora nigeze mbona ukuntu uyu Boris bamushushanyije mu bintu bya karitunu hari akantu afite nk'ingofero arimo asuka byasohotse ku kinyamakuru cya hano cya The Guardian yasuka utuntu yari afite nk'ingofero yasuka hakagwa abantu mu ngunguru Kagame ayegera iyo ngunguru afite umufundikizo wayo agira ngo awupfundikire ni ibintu nyine nko mu Rwanda ubikoze ukerekana Kagame kuriya mu kinyamakuru gikomeye The Guardian irakomeye hano nko mu Rwanda ntabwo warara nta n'uwatekereza kubikora ariko urumva ubwisanzure mu by'ukuri burahari ariko baba bagira ngo barebe yuko yenda n'uwo wasigaye nyuma w'umuswa yenda mu myaka itaha cyangwa undi uzamusimbura we azakore neza kumurusha ntabwo rero ngo tuvuge duti ntacyo bimaze bifite akamaro ahubwo ikibazo abo bihabwa babikoze iki ese u Rwanda narwo barwirukana nk'uko bigeze kwirukana Zimbabwe ariko u Rwanda kuri buriya buryo Kagame akoresha bwo kubeshya uruhande rumwe agakoresha uriya muco wa Kinyarwanda akerekana ibintu inyuma ariko imbere byaraboze numa na Victoire yarabivuze avuga ati mu by'ukuri umujyi wa Kigali urasukuye nabyo Victoire yabyongeyeho atari ko mu biturage abaturage bameze nabi ubukene buranuma amavunja yarabamaze nubwo yagiye abisobanura ibyo rero ni ibintu bikoreshwa na Kagame n'agatsiko ke nyine na buriya butegetsi bwe ubu ntabwo byagakwiye kuba bimeze kuriya bihugu nka za Jamaica zateye imbere n'ibindi bihugu byinshi biri muri Commonwealth numva aricyo navuga Serge
Jean Pierre Mushimiye uravuga ibintu byiza burya kwirukana ntabwo aricyo gisubizo ahubwo igisubizo no kujya wa mugana wo kiri ukagishakira uburyo wakemura no kujya aho ikibazo kiri ukagishaka ibisubizo ariko ku mateka tuzi iwacu mu Rwanda ubuyobozi bw'i Kigali abanyarwanda bavuga ko buratekinika ibyo arimo guhishwa magingo aya wa mugani urugero twatanze ufunze amagereza mu gihe hari abashyitsi benshi mu Rwanda barimo mu miryango itandukanye ya duradrome abadepite abasenateri aba ministre aba vice president aba prime ministre ino kaje yuko bari bakwiye kuba ibyo babwirwaga cyabasomaga babyibonera bakavuga bati twarabibonye ariko leta irafunze niba leta ifunze tukabyandika bazatubwira bati nta evidence nta gihamya fata babanje rumico bari mu bwongereza aho ngayi wanyu fata baba Philippe Clark bari hariya nibo bavuga kubushize bati ibyo murimo kuvuga we Mikela Longe urabeshye ariko inama nuko no wa mugani mushya aravuze ati utuzungu niwe wabivuze ati n'utuzungu ntijambo mu magambo yavuze utu tuzungu wa mugani n'udukomisiyoneri kubera ko niba umuntu avuga ati mfunze amagereza ahari abantu leaders d'opinion abajournaliste n'abandi bantu butazwa wowe ukaza ukavuga ati nagiye muri coga musanga twarakiriwe neza kuva kuri aeroporo twari dufite protocole twakiriye twajyaga muri Serena Hotel Radisson baratuganirije baratwakiriye twarariye twararyamye bikaba bijya muri raporo ugarutse mu Bwongereza bigaragara yuko utuzungu wa mugani turi ko hompi n'utuntu uhaye gusa tukemera ariko yuko tubambwira ngo mu gihugu kigenga umunyamakuru wamubwira bati we waje kuripotega kuri cogamu niba ushaka kuzajya kureba ibyo mu baturage no mu magereza uzagaruka inama yararangiye aya ni amakuru dufite ni ikintu gikomeye cyane madamu Chantal gira ibyuvuga aho ngaho kuko amakuru dufite ni ukuvuga ngo barabwira bati bizabazindura nanone mu y'ikindi gihe niba mushaka kumenya ibindi andehoro ya cogamu ni ikibazo gikomeye cyane
aho kuko ndumva watabaye umwanya mwiza nyine wo kureba byose muri rusange noneho bagataha bafite balance nibura bavuga bati kuri shogamo hari ibingibi ariko ku rundi ruhande twabonye ibingibi kuvuga ngo ni nacyo kikwereka yuko impamvu hari abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye bakumirwa ngo batajya mu Rwanda kubera yuko abanyamakuru babateye ubwoba kandi koko birumvikana bateye ubwoba baravugaga bati abangabo ni tubemerera kuza ntabwo dushobora kuzabahambira cyangwa ngo tube twabasha kubabuza kujya kuba twababuza wenda kudutungura gutungura nshaka kuvuga ni nko kuvuga uti ngiye ahangaha naha wenda utabateguje utagize gutyo ku buryo rero abo babashije kwaki abo bemereye dimwa abo bemereye kugira ngo baze ari babanze nyine bavugaga bati uraza turagukira ahangaha ubundi tukuyobore ujya ahangaha ibindi byose nimba ubishaka nyine uzagaruke none se wambwira yuko nk'umunyamakuru yagiye mu shogamo azongera kugaruka nagaruka azavuga ko ari iki yabonye mu Rwanda niba akaragiye ageze kuri aeroporo araje kuza muri ayo mahoteli yose arazungutse arebye kuri utwo tuntu bagenda bakora impande ubundi ni isaha itandatu irashize arongera aratashye bira azaza mpa yo ku Rwanda ndumva ari igihe ni igihe azambwira yabonye imihanda ikubuye yanyuze muri ayo mahoteli yarariye yabanye n'agatsiko nyine nibyo se wambwira yuko ikindi kintu yabonye nko ku Rwanda bavuga ni iki ari ikihe nimba koko ari umunyamakuru unejejwe no kumenya ubuzima busanzwe bw'umunyarwanda usanzwe kuko abari mu gatsiko abo ngaba bagashize n'iki cyose bo bari kumwe nabo igihe cyose bo nta kibazo ndetse bashobora no kubatumira iwabo bakagenda nta kibazo ariko se nk'umunyarwanda usanzwe ufite ubuzima bwa giseseka uwo munyamakuru azaza mbwirayo azaza nta yihe bira yugo umuntu mu mibereho ye bitabaye ko bisanzwe rwose mu Nyarwanda ubyuka akagenda akajya kwihingira undi akongera gataha mu Nyarwanda mbe n'uyu nguyu ukene n'uyu nguyu w'umukene nyanyama n'abariya bariya bariya amavunja duherutse kubona ejo bundi biriya byose by'umuntu w'umunyamakuru undi yagombye kuva mu Rwanda atangabira akavuga ati ok dimwe hariho nyine abagashize koko pe babaho basidamenge n'ikunya ariko hariho n'abandi nyine bakeneshejwe ndetse badafite n'uburenganzira bwo kubivuga ubivuze nyine baramunyuruza njyewe nko ku munyamakuru kunyamakuru niyo be ariko bitari ku munyamakuru wonyine memo n'abo bariya bose nicyo gikomangoma nicyo gikoma ku mugani nk'uko babivuga nicyo gikomangoma nacyo cyagombye kugenda hariya kikajya kureba nyine uwo muturage ukuntu abayeho uwo premier ministre wo mu Bwongereza nawe akagenda akajya kureba uko byifashe uko bikora nawe akavuga
akabayaawe
akavuga ati rimeze gutyo
ariko bivugaga abo bategurirwa aho bajyanwa kandi baba bashyize abantu bari buvuge ibigwi nyine byiza igikomangoma kimaze iminsi kijyanwa hirya no hino mu gihugu kijyanwa mu nshinge za jenoside uko abantu barokotse uko biyubatse badewe nahoze mbona na Murangwa Eugene yari muri protokole Murangwa Eugene Murangwa badewe kubera football wakinaga muri Rayon Sports rwose salute you ariko ibya propaganda byo ntabwo mbyemera bajyanwa ahantu hirya no hino abayobozi bo bategurira ahantu bajyanwa kujya kureba kandi n'abantu baba bari hari baganirizwa baba bateguwe n'ibyo bagomba kuvuga ibyo byo ni inevitable kuko Jean Pierre Musime yabivugaga ariko ku banyamakuru bigenga n'abadepite bari freely ku buryo bavuga bati ndahagurutse ndagiye ngiye Nyabugogo wabonye bari abantu bajya kwakira Sebo Museveni bavuga ati muzeye wacu bakoba amashyi cyane uwabejya bakabaza ati wayi muhagaze ahangaha muri 2500 ubwinshi bwa abantu ntabwo nawubaza ariko uvuze ko ari 2300 ntabwo waba ubeshye mufite imirimo mukora ese muri abashomeri batanga amakuru atandukanye hari umunyamakuru w'Umwongereza yitwa Paul Brandy ukorera ITV News Jean Pierre Rayizi Paul Brandy yaravuze kuri cya gihe cy'abimukira bagomba kuba Umwongereza aravuga ati nta bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda nta bwisanzure bw'ikiremwa buri mu Rwanda kuzana bimukira bava mu Bwongereza mu Rwanda no kubajyana mu rutazima uyu ni umwongereza wa ITV News uri mu Rwanda none umbwira ufashe umudepite akajyana na Paul Brandy muri bari abaturage we arabyivugira nk'umuntu w'umunyamakuru akajya muri abaturage amakuru babona atandukanye nawe butetse no gutanga nari nguce mu ijambo Chantal Nyange gerageza urangize kuri iyo ngiye kugira ngo turebe kuyanye madusoze
ibyo birumvikana yuko nyine amakuru babona nyine baramutse bagiye baramutse bavemereye bakagenda bakajya mu baturage amakuru babona nyine nta makuru nyine ya makuru atari kuri mukungugu nyine makuru atari ivumbi niyo bagenda nyine bakahakura abanyarwanda bakababwira uburyo babaho imibereho yabo byose bakababwira bakabashyirira hasi naho les images bari kutwereka abo bakenye yabo banezerewe abo bari guseka abo bambaye neza boza bakarabye ntabwo ariyo mibereho y'umunyarwanda wagiseseka uri mu Rwanda ntabwo ariko bimeze nibyo nyine utwo tuntu two kwerekana nyine barakubuye barakesheje ariko ntago ariko bimeze ntago ubuzima busanzwe umunyarwanda abayemo ari buriya barimo kwereka bariya abantu baje muri iriya nama twizere ko wenda twizere ariko se wo budo 27 ans ni igiki kindi twakwizera simbizi hariho abambwira ngo njye nkomeza ukwizera ariko se nyuma y'imyaka 27 umuntu atikosora ku kintu simbizi ariko ntabwo mbona yuko iyi nama yashoganwa hari icyo ishobora kuzahindura ku mibereho y'umunyarwanda cyangwa se mu mikorere myiza ya
kariyeri turabigaho karwa muri conclusion tusoza ubizirikane uze kugira inama utanga Jean Pierre Mushimiye tugaruke ku Bwongereza kuko nibo nyirabayazana biyi nama Johnson Businge Johnson Businge Boris Johnson akomeje gushimangira yuko dire ye yo koreza bimukira mu Rwanda ari ntakuka wumvise muri reportage ya BBC abageze deja bagahita banavayo bavuga yuko uko bigenda nyine ari ibintu biteye n'ikibazo bakavuga ntabwo tubimenyeshwa abo bantu bajya mu Rwanda bagahita bakomeza bati ntabwo tubimenya ariko ni afite n'icya kintu cy'ubwiru kiba mu Rwanda kumva yuko uri leta ufite abantu bavuye muri Israeli ufite abantu bavuye muri Libya ukangura ngo ntabwo umenya niba bakiri mu Rwanda cyangwa baragiye wibuke yuko ejo nawe mbona ba MP abadepite bagiye gusurira nyubako niba ari Hope House sinzi ukuntu mubyita bayigaragaza bayimaze kuyisura ubundi muri PR public relation urebye uko u Rwanda rwipresenta ushaka kuvuga uti u Rwanda rwipresenta kuri levo iruta n'ibihugu byo muri Europe Kagame numuyayi cyane nduva ijambo ry'ubuyayi mararyumva ashyiramo amafaranga ku buryo PR ye iri kuri standard iruta n'abamuha amafaranga PR Kagame akoresha iruta iy'Abongereza bakoresha PR Kagame akoresha iruta iyo Canada ikoresha kwa Trudeau Kagame akoresha PR ikomeye kuri levo mpuzamahanga ahubwo ku buryo abajya abamo amafaranga basigara babona yuko yarabarenze ku rwego batariho nahoze iby'inyungu nzabigaruka mu kindi gihe nahoze ndi bavuga ngo batangije uruganda bashyize buri fatizo ryabo buzoka uruganda mwibuke ko tuvuga kuri iyi ngingo bavuga ibihugu bya Afurika bigiye kubaka bigiye gutangira umushinga wo gutangira inkingo u Rwanda ntabwo barumansiyoniye aho natwibaza tuti kubera iki tutabwiye u Rwanda ko ari muri ibyo bihugu ariko uyu munsi u Rwanda ni cyo gihugu cya mbere kigiye kubakwamo uruganda ruzakora inkingo ese nitwe abanyarwanda twibeshya cyangwa Kagame afite PR machine irimo nakora ibisi ikomeye ku buryo n'abanyafurika batashobora gusobanukirwa ejo ndi muribuka arimo kuvuga hari mu kwezi kwa kabiri bari mu Ruseri batangiza gahunda y'inkingo muri Afurika harimo igihugu cya South Africa harimo Senegal harimo Kenya Ghana u Rwanda ntabwo rwari rurimo ariko u Rwanda nirwo gihugu cya mbere seremoni zabaye bashyiraho ibara ry'ifatizo hagiye kuba ku ruganda rwa mbere rwa BioNTech gukora inkingo muri Afurika biriya bintu mu bisobanukirwa muti afite harimo ruswa yo ku rwego rwo hejuru n'abanyafurika badasobanukirwa uburyo ikora ubu FIFA yavuze ko ngo amatora ataha ndakeka ari 2023 azabera mu Rwanda Infantino ari mu mupira w'amaguru ariko yicaye mu Rwanda OMS Tedros ari mu Rwanda uyoboye Afurika Banki Nyafurika itsura amajyambere ari mu Rwanda hari n'abantu muri FPR babonye bicaye mu Rwanda afate harimo ikintu kirema n'imbaraga zitagaragara ku maso njye numva bitwa ba Gasana avuga ati Kagame akoresha imbaraga z'umwijima z'ikuzimu zikurura abantu simbizi baratubazagarukaho ariko udashobora kwibaza imbaraga Kagame afite twe twaba tutazi ariko zikora akabigeraho tukibaza uburyo abigeraho Mushimiye sinzi niba mbivuze neza ariko harimo ikibazo gikomeye cyane abanyamahanga batumva kandi aribo babimuha kuri urwo rugero ijambo ryanjye PR irakomeye cyane mu yandi magambo
Seje urakoze iby'uruganda rw'inkingo nanjye birantangaje ntabwo ngendana na iyo nkuru ntabwo nigeze nyibona ariko urumva byaba bitangaje ko twese twibajije impamvu u Rwanda rutarimo ruvugwa hariya kandi twarumvaga ko Kagame yakoraga izo PR ibyo bintu byo kurobinga kwe ariko ntavuge byaradutangaje ubwo rero niba urwo ruganda ruhari ubwo ni ikibazo ariko si nacyo cyonyine n'uburyo bashoboye gukonvenka umuministre wa hano uyu ministre Boris akemera biriya bintu usanga ari ibintu nyine usanga ahubwo amafite n'uburozi abaha kuko urabona hano iyo urebye usanga abantu bose ku mvugo babyamagana
turavuga uburozi babona sha ni nyabingi akoresha nta wamenye
izo mbaraga z'umwijima arazifite birashoboka amahanga donc aba bantu bahano bose bakomeye barabyamaganye bose benshi ku mvugo ariko urabona Boris aracyabihagazeho ariwe premier ministre nawe uyoboye kandi nawe ku giti cye ntekereza ko abizi ko ari amakosa ariko ikintu Kagame ashobora kuba yaramuhaye nta ukizi kandi baramubwira bati se murajyana ahantu impunzi zidashaka zizajya mu gihugu zidashaka zinatekereza no kuba zajyamo bo bagakomeza bagahatiriza ibi ni ibintu utamenya uko bikorwa ariko n'izi mpunzi zo muri Israeli bavuze yuko ngo zijya mu Rwanda ubundi ntibanabivugaga cyane ngo babikoze rwihishwa ariko byarabaye impunzi zirinda niyo zigera mu Rwanda ngo zigeze mu Rwanda barazitorokesha zinyura i Buganda zirongera zigaruka i Burayi bo bavugaga buriya izo muri Libya gusa kwari zo zashoboye ngo kuba mu Rwanda banabyishimira benshi bavuga bati barazifashije kuko zari zavuga aho zijya ariko izo muri Israeli ntabwo bazikomozaga uretse kugeza kubyumva ariko urumva ibyo byarabaye rero uburyo Kagame akora n'uburyo akoresha izo abishyiramo amafaranga menshi bwo birumvikana ariko nanone wakuba spese niwugira amafaranga wenyine ku bindi bihugu bitabikora ibindi bihugu binakize binafite n'amafaranga bigaragara ko biyafite
aho rero Jean Pierre uvuze ikintu cyiza nuko ibindi bihugu bifite intego ishinga amategeko udashaka gukoresha amafaranga ajya muri PR machine nk'iyi batakwemereye abadepite cyangwa abasenateri ba bloke imishinga abandi banyagitwe ntibabashe kubigeraho ariko mu Rwanda umudepite w'umunyarwanda ntashaka kuvuga umusenateri w'umunyarwanda ntashaka kuvuga nta munsi ushobora kuvuga Kagame afite vito yo kwica no gukiza kwiba no gukoreya ishoramari nta wundi muntu umucalenjinze
ariko biratugarukaho twe nk'abanyarwanda twavuze Dr Christophe biri kumubaho n'abandi urebye bitugarukaho kubera ko niba tudashobora kwanonsa ikintu kiri kuba noneho ukazabibuka ko ari kibi ariko cyakugezeho ubwo harimo ikibazo n'abanyarwanda bo bakwiye kureba bakavuga bateze amaherezo yacu twebwe azaba yahe kandi hari hari n'abantu benshi byagiye bigiraho ingaruka bariya ba Pierre Damien n'abandi benshi bakora ibintu mu gihe babikora ntibabone ko ari bibi ariko byabibagezeho bagatangira ugasanga barimo barasakuza si wowe nyine n'abandi benshi ariko bigaragara ko dufite ikibazo nyine kandi ikibazo kiri mu banyarwanda ubwacu nubwo dushyiramo n'amahanga nayo ngo bafitemo uruhare ariko n'abanyarwanda ubwabo urebye bibagarukaho rero nta yindi nzira umuntu yabibonamo ariko ingufu akoresha urabona ibi byose twavugaga ba Boris barimo bakora ntago nubwo tuvuga ngo tuzatubabwira ariko hari ibyo bazi gusa bazi ko bayomeye ko Kagame ari gutera intambara muri Congo ko igihugu cya Congo hakurya gifite ikibazo kandi bavuga Kagame byose barabizi bariya abantu bahari bose ariko ubwo niho tubivugira nk'ubungubu urabona hari habaye cogamo
uvuze Congo reka nkurogoye gatoya nahoze numva kuri RFI muri iki gitondo hari are mukuru arinda ahubwo yateye nyine yashyize inshishi mu isosi yateremo abanyarwanda numva arashimangira ati abasirikare b'u Rwanda barashimuswe atariko nanone baribeshye bambuka umupaka ati kuko ati frontiere zacu zirahana ati kumuntu yambuka umupaka akisanga mu kindi gihugu atazi limite za frontiere muri makeya yanyomoje Vincent Biruta wavuga ati barashimuswe atariko nanone mwibuke yuko umuntu ari yibeshye akambuka umupaka ku buryo yisanga mu kindi gihugu muri make yashimangiye yuko bariya abasirikare bafatiye muri Congo ngo bibeshye limite za frontiere yari kurefe muri iki gitondo nasanze ndaza kwishyira ku kimugereka muraza kubibona cyangwa mwajya kuri Facebook yanjye Serge Ndayizeye mwayibonaho nakunze ibintu yavuze abakongomani bamaze ibibazo cyane n'abandi bantu aravuga ngo kwibeshya umupaka bakambuka ayo magambo yakoresheje kandi mu gihe Vincent bitavuga ati bashimuswe na FDR mu Rwanda bivuze yuko rero verisi ya mukuru arinda ni irotantike kwibeshya limite z'imipaka bakajya mu kindi gihugu
ariko urumva sebuje uze ari mukuru arinda nawe numwe mwabo ngabo nyine mu banyarwanda tuvuga duti abanyarwanda bwacu dukwiye kwisubiraho nawe biriya bintu byose yirirwa avuga byose aziko ari amakosa yakwiye kumenya impamvu abivuga nicyo bizamumarira cyangwa icyo bizamarira abanyarwanda muri rusange arabizi ko ari amakosa na Vincent biruta bose bagombye kumenya biriya bintu baba barivuga ibyo ari byo ko hari benshi nta nubwo navuze gasana sana ubungubu murabizi uko bimeze ariko ibibazo dufite no tubishyira ku mahanga cyane ariko abanyarwanda ubwacu tubifitemo uruhare rukomeye cyane kutamenya yuko icyaha kiri gukorwa gishobora no kukugeraho nawe kikakugiraho ingaruka cyangwa kikakugira ingaruka kuri mugenzi wawe aba bantu bari mu Rwanda bose tuba turi kuvuga bariya bose birirwa bashyagiriza bagira gute ni abantu babizi ibibazo biri mu Rwanda birabizi abakenye barabazi abatontirwa mu magereza barabazi ziriya zaribu zirirwa zifata abantu zibarenganya barasizi ariko bakagenda bakajya kuvuga ibitandukanye n'ibiri kuba on ground rero njye uko mbibona Kagame afite uburyo akora ibintu bye yifatiye abanyarwanda mu ijosi ariko n'abanyarwanda bafitemo uruhare runini cyane ku buryo kugira ngo abantu bakire uburiya butegetsi nyine bizatwara mbese bizatwara ubuzima bw'abantu bitari na ngombwa kandi mu by'ukuri ibibazo byose biza babireba wa mugani wa cya kiganiro ngo bizatubireba ariko abantu ugasanga batagerageza kwikebuka ngo bavuge batefe ejo hacu hameze gute ejo habana bacu hameze gute ugasanga abantu bose bagiye mu byaha kandi babibona bazi ko ari ibyaha rero Serije yindi bibazo wari wabajije ntabwo byose nabifashe cyane ariko urebye ibintu Kagame ashyira mu banyarwanda ni wavuga uti wa mugani ni amagini cyangwa se hari ahantu akura ibindi bintu bitazwi akoresha kugira ngo aroge abantu ariko imyaka ni myinshi Chantal yavuze imyaka ibaye myinshi urabona aracyavuga FDL twabuze tuvuga ati umuntu w'umu FDL wari ufite imyaka mu gihe cya jenoside nk'imyaka 25 abari nko mu myaka 60-70 ariko Kagame aracyavuga FDL ngo muri Congo ubwo no mu Rwanda kandi nta nakebuka avuga tese ko noneho muri Congo ndi kwatera ibibazo kubera FDL mu Rwanda baba uburenganzira bwa muntu ku kibuga hari kandi abanyarwanda bose bamutukamira ntawe umusuzugura ugasanga umugabo niwe kibazo ni ikibazo gikomeye ariko n'abanyarwanda bakwikwirinda ku muhuru waho rwose
ariko namwe hari ahantu wenda ngiye ntabumva niba umugabo abona metode akoresha irimo gutsinda kuki mwumva yayihindura Kagame aravuga ati ndugarijwe FDL bari muri Congo barimo barantera yabikoresheje mu myaka 26 ishize kuki mwumva yahindura mu mwaka umwe kandi birimo gukora izi nama ajyamo aravuga ati nicyo kibazo Vincent Biruta ati nicyo kibazo kuki ikintu cyamukoreye kikamuha imbaraga mwumva yagenda mu isegonda noneho akitera icyuma mu kirenge aho ntabwo nemeranywa nawe Jean Pierre kuba yahindura arangaje kandi ziko yagikoresheje kandi kikamuhira
oya nibyo Serge ndemeranya nawe kubera yuko niho nyine n'ubwenge bwe niho donko ubwenge bwe niho burangamiye ibyo akora bikamuhira n'ibyo akomeza abo bantu rero badakomeza batakora uko bashoboye kugira ngo babimuvanemo ariko hari n'abantu twagiye tubona nk'aba Dr. Sezibera usura cyamubona ntabwo yari umuntu ukomeza yari dogiteri none se yagiye hanze y'ikibuga gute kandi uzi ko yari umuntu ukomeye
ariko Sezibera yararwaye amaze koroherwa amaze kugira iriya stroke sinzantu bamworeje hari umuryango ukoramo ariko yabaye handicap yagize stroke ibyo turabizi kuba atagaragara ntabwo kubera ko yabyifuje ariko harejemo uburwayi sinzi impamvu wari umuntu mansiyoni niba ari impamvu
mansiyoniye ni abantu ari mu bantu bari begereye Kagame urebye Kagame ni nkawe usigaye ufite urushundura rwa FPR mu bantu bari bakomeye icyo gihe niwe usigayemo wenyine abandi bose niba yaragiye batera ibyo birozi bye ntawe umenya hari n'abo yishe birumvikana ariko urabona ko ari we ushoboye kuyobora urwo rugamba rwe nyine aho ruzamugeza ntawe ubizi ariko rurahitana abanyarwanda benshi bitari ngombwa
urakoze cyane amashimiye wari uvuze ibyo bintu bitarebuka mugenzi wacu ntabwo turi kumwe Jacques Baraka avuga ati mujye mugenda ubuki rero mujye mumwaho kugira ngo ni umuti cyatari muri aseka reka dusoze iminota iraturangira yitwa twihaye muri kino kiganiro muri konkurije rero wavuga guti twa dukwiye gukora iki nakomeje hariya ku bashomeri birukanwa inyuma ya Museveni uyu munsi rwose ndasaba yuko abantu banyandikira bankurikiye live n'abazatwumva abashomeri bishimiye ibi bintu batubwire bati inama nirangira what is next ese bavuze bati mu Rwanda umubare mwinshi w'abashomeri ndetse zavuga ati reka tuzifite imirimo kariya ka video mwakabonye ndaza kurakunda nagashyiraho wenda n'ibinkundira bariya bantu bafite imirimo abanyarwanda batwumva kuri mugoroba bishimiye ngo twatayivuga tuti kwishima n'umuco nyarwanda ni byiza ariko se ubukwe nibutaha bukarangira bugasozwa bubizagenda bite ya nyungu ni iyihe ijambo ryanyu mu minota ibiri kugira ngo dusoze
murakoze Serge byo nyine turishimye wara kwashananitse sinakubwira ibintu n'uburyohe muri makeya ariko se ko birangiye se noneho aho birangiye turabigenza gute se bari bukoremo mutwo babasigiye se baduhe turebe uko natwe twakwigenza
tuzababwira uko amahoteli yinjije amafaranga tuzababwira uko amaresitora yinjije amafaranga tuzababwira uko ubukerarugendo bwinjije amafaranga tuzababwira uko GDP y'u Rwanda yabuminze mu cyumweru kimwe imibare tuzababwira nabo bagomba kwumva ko babyibushye bakabona za konti zabo amafaranga arimo kubuminga
baraduha ariko baraduhada baraduha ko twitwaye neza cyumweru mu byo badusabye byose ntibere ko batari butwibagirwe twebwe Rwanda rwa giseseka natwe nabi turashonje turi muri bariya bantu birukankaga inyuma y'uriya mukambwe mu Bugande abashomeri benshi bariya bantu ntabwo wambwira yuko ari abantu bari mu kazi cyangwa bafite akazi bamwirukankagaho inyuma bamushima kandi bishimye ubwo rero ubukungu bwose bwaje turasaba yuko natwe twabonaho tukabasha kwiteza imbere natwe n'imiryango yacu kubera ko twebwe Rwanda rwa giseseka turashonje ndatekereza kandi ntibeshye ko ari byo Shogam yagombye kubwiriza abayorganije yuko abanyarwanda mu bukene bwabo nyine mu mibereho mibi yabo bagombye gupartaja nabo bakabahaho kugira ngo babashe kuzamuka sino kuzamuka kwa bamwe kwa gace gatoya cyane k'abanyarwanda ntabwo ari byo bishobora gutuma wavuga ngo igihugu giteye imbere igihugu cyarazamutse ariko hari akantu gatoya nari nibagiwe bwana Serge twavuze kuba iwi nabyo biri mu burenganzira bwa muntu ariko hari ikintu cya hariya Nyiramongi yavuzeho ngo
ku kintu cyo guhotera igitsina gore avuga ati bigomba guhagarara nta gihugu kiri muri Commonwealth cyari gikwiye kuba gifite ihotera ry'igitsina gore dukwiye gushyira akadomo ibihugu biri muri Commonwealth byose bikubaha umudamu cyangwa umukobwa ati rwose namagarira ibihugu byose biri muri muryango kubaha no kugira ngo dushyire akadomo kwihoterwa muri uyu muryango wa Commonwealth
nari nakibagiwe nacyo ibyo byose biri mu burenganzira bwa muntu ariko nari nakibagiwe nagira ngo mbere yo kurangiza gatoya ngikomozeho nko mu munota umwe nihuse nagira ngo ntabwo nzi abo bantu Nyiramongi yavugaga bariho ariko nagira ngo mvuge yuko
itangire mu Rwanda kuko Patricia Scotland yari ahari niba bavuga bati turarwanya ihohoterwa rikorerwa abagore muri iyi Commonwealth bihere mu Rwanda bubahe icyitwa umugore bubahe abakene bubahe abatishoboye abanyambaraga nkeya bitangirire kuri Nyiramongi nawe atangire yubahe abari mu Rwanda
nicyo kintu nashakaga guheraho kubera yuko mbere yo kujya gukubura imbere y'imiryango y'abandi hirya no hino aho ngaho kure bande batangire bakubura iwabo mbere y'imiryango yabo iy'abagore mu Rwanda tubona ukuntu bahohoterwa kuntu abana b'abakobwa bakubitwa mu mihanda ukuntu bacunaguzwa batwa ngo ni intera hamwe ukuntu tubona mbega ari maltraite ahantu hose cyane cyane abakobwa ngo abana b'abakobwa n'abadamu nibo ndi kwibandaho mpera kuri ibyo Nyiramongi yavugaga abeshya isi yose nibahere mu Rwanda ntibashaka ibintu byo kujya kutubeshya ngo mu nteko haraba ngo ibyo byo ntabwo tubishyira byo simbishaka sinshaka no kubyumva nige ndareba ukuntu urubanda rwa giseseka abagore abana birirwa batera inda abana batagejeje ku bukuri ibyo bintu ntihagire ubikomozaho ntihagire ubivuga ntihagire n'ubishakira igisubizo ntihagire n'ushaka kubyumva ugasanga bakubwira ngo mu turere utunutu mu ntara izina harimo abana bangana gutya batewe amada icyo ukaba ni ikibazo giteye kandi gifata intera uko bwije nk'uko bukeye ntibabe bagikomozaho ngo bagishakire n'igisubizo njyewe mba mbona disikuru za Nyiramongi yagombye kuzihorera cyangwa se byaramunaniye agaceceka kubera yuko n'ibintu bitihanganirwa ubwo ngo rero rwose icyo kintu ni ikintu nkuye ku mutima cyane mbere yo kuvuga ngo bakore ibingibi ahandi nibabanze bahere mu Rwanda kuko mu Rwanda ubuzima bw'umwari n'umutegarugori burageraniwe undi rero ndangiza nkaba navugaga nti reka twizere yuko wenda hari kizasigira nk'isomo wenda agatsiko wenda kakazabasha kuba kari ibintu bimwe na bimwe wenda akagenda akikosoramo uretse yuko ntabibona kubera yuko iyo wijanditse mu kibi ukijandika mu kibi imyaka ikagenda ikaba ikarenga njyewe ntekereza ko gatsiko karenze hanyuma ntabwo ari ukuba yuko inama ya Shogamu ariyo ishobora gutuma wenda akagira ikiza kakorera umunyarwanda kubera yuko nkumvishije nyine ukuntu uriya muhungu Karasira yabivugaga ati bategereje ko Shogamu irangira ngo batwice baturangize icyo kuko ubu ngubu nta gahenge bari bafite ariko wa mugani Shogamu nirangira bazabica wenda ari bazakora n'ibindi bibi byose bishoboka ariko mu kwizera wenda mfite nkorana reka mvuge ko wenda bashobora wenda kuzafungura akajisho wenda ho gatoya bakavuga bati reka mu byo twakoraga wenda tubashe kwikosora n'icyo kintu yarangirizaho.
Urakoze cyane Chantal Nyange, n'ayo magambo uvuze kuri Nyiramongi ni meza cyane kandi abari mu Rwanda babyumve yuko amagambo yaba ateze isukari ntabwo ari realite kumva ngo aravugira ngo abagore bahoterwa muri ibi bihugu 54 bya Commonwealth birimo duhere mu Rwanda tuba turebe abahoterwa n'ivani ariko umunyarwanda mu Rwanda we yashyize ku isoko nyine n'igicuruzwa kandi Nyiramongi arabizi ni ibintu twagiye tuvuga mu bindi biganiro ntabwo ndi bubitinde umugabo nawe yakanukani yavuze uyu munsi ati ndasaba yuko ubutunzi buba muri Commonwealth bukwiye gusaranganywa rwose mu bantu bose urumva ngo ubutunzi busarangwe mu bantu bose ntihagire umusigarizwa inyuma yuko ari umukene muri ibi bihugu duhere mu Rwanda hari apartheid ekonomi cyangwa ubutunzi bwo mu Rwanda buri mu gatsiko namwe muri mu Rwanda mu bitwara cyangwa birebe ahantu inama zirimo kubera cyangwa abantu barerekana Kimihurura Gishushu Convention Center bajya mu mujyi bakajya muri Marriott n'ahandi wose ariko nibagende hanze y'umujyi wa Kigali barebe uko abanyarwanda babayeho barebe abaturage uko bameze barebe ubuzima bwabo bwa buri munsi apartheid iruta ivangura riri mu Rwanda ni iyihe uyu munsi nihanganye rwose ndimo ndavuga ndishimye ariko ndishimye mbabaye bitewe n'uko nyine ari agahinda ariko ku munyarwanda ubizi kumva kama avuga ati turasaba yuko ubutunzi busarangwa muri Commonwealth nahere mu Rwanda saranganye n'abandi abanyarwanda ntabahe ibyo batakoreye ariko nibyo bakoreye babihemberwe ejo rose ndeba uyu mugore the generals wubatse inzu ya Nyiramacibiri Diane Fosse abantu bayubatse babafungiranye kugira ngo batigaragambye baterekere amakuru batishyuwe ibyo ariko umunyamerika yagarutse avuga ati u Rwanda ni urwa mbere rwose rwose twubatse inyubako abaturage barubatse ariko abayubatse barambuwe iriyo nzu Kigali Convention Center bayitaga kwa harya wa muntu twangukira ukuntu babyitaga navugaga kwa farawo niho bitiriye Kigali Convention Center abubatse Kigali Convention Center baravuga bati kwakora byari uburetwa ku mwami farawo nibwo bakoraga nyine badahembwa bakubitwa kumva rero bishimira ngo inama iragenda neza kandi izo nyubako nyinshi abantu barimo bavuga yuko babambuye Kigali Convention Center bagera kwa farawo hari abantu uyu munsi bakirekaraminga ko batishyuwe n'ahandi n'ahandi nahoze mbona bavuga ngo imihanda ngo iyi ni iyi ngo yubatswe n'abantu ngo ku buntu ngo mu gitaranze ukwezi ni ibintu bibabaje kubona abanyarwanda bakora bafite umuhate wo gukora ariko batishyurwa so Jean Pierre Mushimi arajya ngo dusoze nawe batanga ubutumwa noneho twe twajya ku musozo ku iminota turangiranye ijambo ryanyu
ya murakoze Serge ku direkana ntoga mu ngiye uko mbona nyine uko kigiye gukurikiraho nuko birabyishimo bafite kubera Museveni yabafasha gakingura umupaka bakajya Buganda abenshi kuko urebye mu Rwanda nta kintu gihari kandi niho honyine bafite kujya bisanzuye urabona muri Kongo uko bimeze mu Burundi uko bimeze muri Tanzania niho wamenya niba bapfa abanyarwanda bapfa kwinjira uko bashatse na abantu bagira ibanga cyane ariko Museveni buriya nkurikije uko propaganda ya Kagame yavuze ati Buganda burica abanyarwanda nababujije kujyayo ngo bataba turukire batagira gute buriya abanyarwanda bose bari bazi ko ari inzira itagendwa kandi mu by'ukuri ariho hatunze abanyarwanda kuva na kera iyo umuntu yasumbirijwe yanyarukiraga Buganda na n'ubu nabareba Kagame bose urabona niho bahahiye nubwo basumbirije bavugaga yuko ngo bajya guhunaho nayo ariko bose niho bagiye bakura uburyo bwo kugira ngo baze mu Rwanda binjire mu gihugu aba banyarwanda rero bamuri inyuma uko bari birukanka inyuma ya Museveni bamusingiza bamurinda bagira gute ntekereza ko nabo umuntu azakingure ababwira ati amarembo arakinguye bose azabasanga mu Buganda naho ibindi byo kuvuga ngo hari ubukire hariya bategereje cyangwa se ngo cogamize abasigira mu by'ukuri zabasigira inzara ahubwo itangaje twavuze nyine abo bantu bakora ntibishyurwe iyo mihanda tuvuga turabizi ko batigeze bishyurwa iyo mihanda bakoze kugira ngo coga mifundize ariko abantu benshi ntibagiye bishyura ntushobora kwishyuza ubwo ngo wabuvuze ko wabugaye FPR na niyo waba uvuze uti yenda hari duke twasigaye ntabwo ari wowe dusigara twose tuzaba ari two mu cyama tuzaba ari twa Kagame erega uko akora izo lobbying nawe niko buriya ameze nk'iki nk'umuriro hari uba waka cyane uba ukeneye amazi menshi yo kuzimya iyo umuriro wase cyane wagumanye nawe ukenera amazi menshi yo kuzimya kugira ngo uzime iyo uri kwakagaho ukenera amazi make buriya nawe rero iyo yabonye abantu nka bariya no kuvuga no gukora lobbying n'iki nawe niko azakenera nyine amafaranga menshi no kugira ngo ariko ibyo byose abanyarwanda babihomberamo ntabwo ari inyungu zabo rwose ubwo rero ndumva Robbing yize we yazikoze harimo abantu buriya hariya bahaboneye isoko bahaboneye imari nyinshi n'abandi bajya gushaka abakobwa Chantal na numvise avuga ibyerekeranye n'igitsina gore kirahohoterwa cyane naha hanze hari igihe uhasanga abantu kibazo uteze mwahageze gute ugasanga ntibabisobanura ariko iyo bahageze mu by'ukuri ari uburyo buba butangaje abakubitwa bo ntitwabivuga abo bambura abo batera inda bakiri bato bataragera no ku myaka y'ubukure ni benshi cyane ariko urumva ni umuruho abanyarwanda bagize ni ingorane njyewe nk'uko natangiye mbivuga ni biteye isoni kubona uzi neza ko nta demokarasi iri mu gihugu cyawe nta burenganzira bwa muntu buhari nta burenganzira bw'itangazamakuru buhari ariko ugatumiza abantu na ekonomi ntayo ifitwe na Kagame wenyine ariko yarangiza akavuga ngo ngo ekonomi ngo ikwiye gusarangamo kandi we abizi neza ko atabikora ntabwo avuga ko atabizi arabizi ahubwo aravuga ati mu bikora nk'uko mbikora kandi turabimenyereye icyo Kagame avuze akuru opoze icyo ari kuvuga icyo atekereza kiba ari opoze y'ikiri kigomba gukora niriya niba ari economy na isaranganye ibyo byakunda ari umuntu byakunda ariko nta bishobora no kuvuga ibintu ariko agakora ibinyuranyije nabyo ibyo rero ngiye mbona ibyo cyane na common na chogam numvise bavuga ngo azaba afite n'intu za babeshya ngo azayobora ariko nta miyoborere yayo common office ituyobora kugera igihe bazatorera ahandi izabera ibi bintu rero byose ni ukwibeshya icyakora bishobora kuba ari wo munsi mukuru rwose wa nyuma wenda mwiza wa mugani bishimiye abantu kuko bari bamaze no mu gihe muri covid niwe abantu badasohoka ariko nanone kuba bamaze imyaka ingahe bari bayitegereje ikabibaye genda yavuga ngo aragikoze igitego ariko nanone kirasigira abanyarwanda ahantu habi ibyo ngibyo tuzabibona nyuma basanzwe bakora ibintu wajya kubona ugasanga bashyize muri kotezi negatifu kandi aribo babiteguye n'icyogamo tuzabimenya birangiye nitugira amahirwe abantu nk'abo bari batekereza kwica bakarasira bavuga bati common wealth itize kurangira turagira amahirwe yenda bye kuzaba kubera yuko ubu isi imaze kumumenya ibyo twasobanuraga byageze ku musozo ubu utamuzikereka utarashatse kumumenya ariko ibibazo bigomba gukemuka ari uko byamenyekanye iyo ibintu byamaze kugera hanze byamenyekanye burya n'ibisubizo biba bihari seje rero ndumva nangarukiye ariko gushimira cyane
mwakoze cyane rero Jean Pierre Mushimiye wakoze kubana natwe wakoze cyane Chantal Nyange nawe mwese mwadukurikiye nababwira rero ni umugoroba mwiza aho bwije itoro cyiza aho bukeye cyangwa ijoro ryiza radiyitagoza komezejo mu gihe ni iki bimwe nabyo tuzabigarukaho nk'ibi byose twajye tuganiraho ubwo rero buri wese namubwira nti ni amasegonda 30 yo gusozera Chantal Nyange watanga utwo gusezera na Jean Pierre tugasoza kw'igihe kiturangiranye
ubutumwa bwo gusoza ntabwo ari bwinshi nari nk'aho nari nanashoje rwose agatsiko ni ukugira ngo karebe ukuntu ni gasaranganye ubwo bukungu abanyarwanda barabukeneye mbere yo kubwira abandi ngo n'ibindi bihugu n'ahandi ngo nibasaranganye ibyiza byose bifuza yuko bikorwa bikozwe hirya y'igihugu nibatangire babikorera abaturage bayoboye mu gihugu cyabo ibyo byiza byose bigere kuri abo baturage b'abanyarwanda nicyo abanyarwanda bose bifuza nuko nguko nasoza mvuga nizere yuko rwose igishogano izasiga nibura ibafunguye amaso ibyo bintu byose bivuga ntibigume muri za discours ahubwo bikajya mu bikorwa icyo dushaka ubu ngubu ni resaction kuvuga discours ibintu byiza byanditse cyose ariko ugasanga ibikorwa byo n'ibindi oya turashaka yuko imvugo iba ingiro nk'uko ababivuga mu Kinyarwanda agatsiko rwose nicyo ngicyo abanyarwanda twebwe abanyarwanda bangaba batoya bagiseseka ni iki ngiki tubasaba imvugo n'ibingiro ibyo byiza byanditse aba ari byo mukora byose bijyane ngibyo by'abanyarwanda dukeneye kandi tubifuza nimba rero byaranabananiye twatangiye tuvuga ngo ntawuvuna ibitararenga nimba koko mwumva mu gishoboke
bazabishyira mu bikorwa
twizere yuko muzabishyira mu bikorwa nuko nguko nasoza mvuga
murakoze cyane Chantal Nyange kuba twabanye Jean Pierre Mushimiye nawe mu masegonda 30 ubutumwa wasigira abateze amatwi
ya Serge murakoze cyane yaba wowe na Chantal twagiranye ikiganiro ubutumwa rero navuga ni uko abanyarwanda cyane cyane bakwiye kureka Kagame na kiriya cya cogamuke bakagendana bakitandukanya nawe cyane cyane ko akora ibintu byinshi mu by'ukuri ku gatsiko ke kamwegereye ariko bidafite ukuri bidafite aho bihuriye na reality ni ibintu byinshi cyane ni cogamu nuko nahoze mbivuga yuko ataka kwitegura ibibera mu gihugu kimeze kuriya ariko kubera yuko yabihisemo nge navuga nti abo bose bari mu kuranga twagiye tumenshoninga twagiye tuvuga bazi uko abandi byagiye bibagendekera ntabwo ari ibintu biri ibanga hari n'abandi yenda tutavuze ariko twagiye tuvugamo bake dutanga ingero uti uyu muntu byagenze gutyo byagenze gutyo ni abantu babaga bazwi babaga bakomeye banavuga amagambo kandi bashimagiza ingoma ariko kugeza ubu ngubu hari abakishimagiza navuga nti n'ibyo gicoga mu bari bamaze igihe bayitegereje turabizi ni inyungu z'ibihugu bikomeye ariko ku banyarwanda ni igisebe ni igisebo kandi bidakwiye ko abanyarwanda bahora baseba hari byinshi bikorwa bibi ariko abantu bakwitandukanya n'ibyo bibaga bigerageza gukora ibyiza kuko igihe kirimo kiraducika kandi igihe kiba cyatakaye burya ntabwo kiba kikigarutse aba rero Serge nk'uko bisanzwe rwose nagushimira ubwo ngubwo n'abazakurikira iki kiganiro bose mbashimira ariko comment nyine ni no gukurikira ibiganiro byacu no kubisharinga ni ngombwa cyane kubera ko ni ubutumwa turigisha ni ibintu bigomba kandi guhoraho kugira ngo abanyarwanda tugere ku rugero rumwe urakoze Serge
urakoze cyane Jean-Pierre Mushimiye koordinateri w'Abanyarwanda mu Bwongereza urakoze cyane Chantal Nyange nawe murakoze cyane abanyarwanda abanyarwandakazi mwadukurikiye hirya no hino na dushoreje n'ibiganiro byacu by'uyu munsi ku wa kane tubashimiye mwese twavanye tubarakira gahunda za radiyo itahuka ejo mu gihe ni iki muzaze dukomeze tubane nababwira rero ni mwebwe aho bwije cyangwa aho ijoro rigezemo hagati itondo cyiza kuba bakereyeho abandi mwese mugiye kuryama ijoro ryiza abarimo kubyuka itondo cyiza turabakunda mwese kuri radiyo itahuka n'abutaha bitire bitego tuzatsinda viva RNC.